Remember Whom You Are by BJ Jones.
Of the Records.
Sita hepa lako penzi, hadi za mwisho enzi, nitaishi nawe Mwenyezi. Lani tosha lako lenzi, milele ni kusifu, na za roho tenzi. Nimekolea kwako kishenzi, kamwe sitenzi, sio kama nagezi. Uliko nitoa mimi shuda, umenilinda, tena ukanipa muda. Namka asubuhi ni baraka, ukibaduka naisha tu kwa dakika. Nimefika nilipotaka, sitakupa talaka, nakupenda mie labuka.
Lord,
you are whom you are.
Amani umenipa, sifa Mwenyezi nakupa, sijui nitumie nini kukulipa. Fulaha sitasema na mezea, niko fukara wa maneno ya kuelezea. Life poa umenicholea, upendo wako maisha ni umekole. Uwepo wako wani moda, tamushinda nyama, upendo wako wazidi wa mama. Sitasikiza wanao mama, nitazidi mema, ewe Mungu.